Hey, chunk you supplier. Hey, supplier.
Chege, on the track.
Mina shindwa kumuelewa mdogo wake mama
anataka
macho yake ananilegezea kila napontazama
anataka
akasema atanigea ila simwambie mama
anataka
ningekuwa najitegemea hata nyumba ningeama
anataka
mina shindwa kumuelewa mdogo wake mama
anataka
macho yake ananilegezea kila napontazama
anataka
akasema atanigea ila simwambie mama
anataka
ningekuwa najitegemea hata nyumbani ningeama tatizo ni mdogo wake mama
mama mdogo wangu
ila anachonichanganya
anataka wewe ni wangu
tatizo ni mdogo wake mama
namwita udo wangu
ila anachonichanganya
anataka wewe ni wangu
hapo ndo na wasa sijui ni mpeko sijui ni mpeko kama sijui ni mpeko sijui ni najiuliza sijui ni mpeko sijui ni mpeko
Fanya rudi nyuma, sindi sidi tama Mikwako kama mtoto na wendo mama
Mkoja mama, usinishike kwanza Unesia na sipato na vumshika jama Fanya rudi nyuma, sindi sidi tama Mikwako kama mtoto na wendo mama
Hira kusita kainama, mpaka chini Kashusha bikini, mama
Nikabaki na ita mama
Atari
Ujamani sui ni mpe, sui ni mpe, sui ni mpe Sui ni chitumazuna, sui ni mpe Sui ni babarula, sui ni mpe
Taira, we
mama,
utaua
mama mdogo,
utaua
mama, ni usinonyeshe zigo
mama,
utaua
mama mdogo,
utaua
mama,
usinonyeshe zigo
michezo naipendanga lakini sio hiyo hapo mama na kweli naiwezanga lakini sio ya kwako mama Michezo naipendaga lakini sio hiyo hapo mama Na kweli naiwezaga lakini sio ya kwako mama
Ujamani mdogo anataka pensi kilazima Nona jia usababu na mwita mama Mdogo anataka pensi kilazima Nona jia usababu mdogo wake mama Mdogo anataka pensi kilazima Nona jia usababu na mwita mama
Mdogo anataka pensi kilazima Nona jia usababu na mwita mama
Mala jibani yejicho ananita Mala jiachie kuonyesha saa sita Mala naichora saba kipita Na umbo namba nane na mia na nipa tisa
Mala nibanie jicho na nita Mala jiachie kuonyesha saa sita Mala naichora saba kipita Na umbo namba nane na mia na nipa tisa
Aniregeze, anikonyeze Mala visa wadi za wadi anirete Mala kajageto nataka ucheze Nipigeza mwamnyeto ni mteleze Mala nicheke, anikonyeze Mala visa wadi za wadi
My
professional photographer kika I got my boy Kambo Walk up in my jeep
Haha, na niliomba ushauri kwa wauni wangu walicho nishauri noma Niliomba ushauri kwa wanangu walicho nishauri noma
Niokanda na chihuahua Kidikish na balewa Wanangu kibenteni
Unaikuyuga yo
Kibiwe mwanangu chawa
Nishida kiribo Kepi duki wakua Wanangu JD Silenza Au jaipenda yo Kipa sangi utawala Shemdo asira Ana kusalimia wanao ni jetini Mr. Bakula Tatu mili masalau Wagongo We mani sibiti nchekele yako We mani keima pesa Wanangu chodoma upos Au jaipenda
walizona
wase wa mlandisi moja wendi mwago wechiala wa bongo mwanangu sinde bade anakuja ngo tani pokea pokea
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chanki supplier.com.